Trev Macaca one drop. What is Marcy? Trev Macaca one drop. Kanina katonda buno bujulizi to papa kugenda wanike mikono wagulunku gamba halabi kanina katonda
bizimo jachikateri kusala unankumanga kute nechitala labanze goba yitanga kwala sicha swala sala jasumula yani isamadala yedaba wendwala maziga sangula lalalala genda wala dalamu kama deri mulala umiamina wakamba ye deri akamba no
zani Ye katonda dalanzani Chevanzi toanga mizani
Gologosa ya kwetika tena tuka
Jesus woman When I'm in need most I got Jesus woman When I'm in need Na 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 Jesus woman When I'm in need most I got Jesus woman When I'm in need Na 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 na
Kati kumenye kango menye kena mezae Sai katonda wakulu hai Anwani renta lava lave wala wafai Kwa mwesige muovula makole ripea Mukama yesu hai katonda tenga yeloya Mula muzemi sanga jisala tewekoya Ea tuluko la munena sanira kea Katonda nanyine gulune wasiemea Olu achacha jahova Ngamba ngamba
Yeah.